It's Sean Basic, Vic Mooley, now King O. Come on, let's go. Sean B, Vic Mooley, King O. Red, pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red, pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red, pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Come on. Red, pink, K-E-N-Y.
Mskia King O kwenye stereo. Sean B, Kijabe Boys Corner. Vicky, Chuo, Kongoni, lakini hapo pangoni nililena only those that know me. Nimesota, hata doza soda, singe okota, niliota kwenye nyota kwamba siku moja nitaosa, niko steto na bado na ngoja.
Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Rapping K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Rapping K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Rapping K-E-N-Y. Basi nimefika kuwakilisha Kiafrika, basi una shida sema. Leta ujinga haki ya Mungu crew yangu. No problems kama low scrappy. Kaa chini kwenye klabu ama utashikwa vita. Mina mic na speaker so necessary. Hata masa yangu anajua nita make big bucks. Big spending on your yacht in Miami. Life yangu ni hard. Usitwe kuniletea ufala ama nita kushika court. Bump him ass shaking. Mamanzi wote kwa klabu. Ulize ni machali mbaka ma machali wote kwenye klabu. Kama uko klabu bila dough. Mamanzi wote kwenye dance floor. Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Come on. Red Pink, K-E-N-Y.
Toka Afrika kuja Amerika. Ndoto kutengeza miwioni kwa madakika. Kufika napata kusurvive dabu ni lazima. Kwanza pika sembe kisha kula. Uongo ngozidi kiwango. Kicheko ni kilio wananitibu au wananiua. Kuna mwangaza na onagiza. Wanapufuka pia mina wapuata. Kicheko cha kijali sijali. Kweni kwamba matusi bado sija anza. Sanza ya kwanza jijazia answer. Fuck my dancer nipe magrupi wenye marasa. Ka fabulous pumua kisha gundua. Misemo zangu utakagua kamvua na zinyesha. Nikispeed my MC na watesa. Lyrically wamewezwa na wameza. Teta cheka pia weza hepa. Hii ningeta na kushika na kalamu na mawazo. Rewind tena mpaka mwanzo.
Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Red Pink, K-E-N-Y. Sean B, Vic Mooley, King O. Come on. Red Pink, K-E-N-Y. Come on.